kissing you, loving you, kissing you, loving you, kissing you, yenda kukunda. Yeah. I said, oh, 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 I will kiss you tonight. I said, oh, 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 you will see me there. I said, oh, 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 I will kiss you tonight. I said, oh, 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 you will see me there.
Ijoro ryose ni njyewe nawe bebe utagira ikibazo ndagukunda ngo kwakaze kandi uzemera imisozi igihumbi yose uzatubona kuri televiziyo nicyo ushaka ukeneye mu buzima bwanjye reka nguhe kisi kisi y'ubuzima ubuzima ni butoya cyane kandi buraruhije ijoro ryose ni njye nawe unyegere maze numve ibyiza byose biri ku mutima nzabigusakazaho
I said oh 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 I will kiss you tonight I said oh 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 You will see me there. I said, oh, 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 I will kiss you tonight. I said, oh, 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 you will see me there.
If you go shabira, you have been all I wanna. Bambida on my memory, ya win ya win da you wanna. Oh my name's not down your festival kundali wanna. Kuruitana go following and upanda next jelewe. Abachama banje barakuwa na barakungwa. Esina mama na warakumba zara kuwa na kungwa. Uyu munsi ni pate kubera konja we nakubonye. Uri hasi yanje kandi ndakubona. Turi babiri mu cyumba na uza tubona. Ese kaka kisi kuki utakanyibutsa. Nza kutembela ibisi yose kandi za kubona. Mwami kazi mu rwa Gasabo humura. Ni njyewe nawe so turi babiri. Nza kutonesha mwami kazi humura. Nicyo gihe kigeze ngo tube kuri ya pate. Tugende kuri red carpet bose batubone.
Bo I said oh 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 I will kiss you tonight. I said, oh, 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 you will see me there. I said, oh, 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 I will kiss you tonight. I said, oh, 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 you will see me there. Yeah.
Munzozi nyinshi njyewe bebe ndakubona ntuzagira ikibazo kandi uzajya uhumura iyo nkufashe ku rutugu numva nezerewe kuva iyo ku mashuri twize numva nezerewe muri pirimeri dukina kateyari turirimbane muri korari bose baryoherwa ese kuki utakwibuka iyo sitore niyo nkubwiye turi babiri muri iki cyumba
I said oh 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 I will kiss you tonight I said oh 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 You will see me there. I said, oh, 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 I will kiss you tonight. I said, oh, 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 you will see me there. Yeah.
This is one of the DJ Makelo Pandewan, you know.
Exclusive from Afrofire.